Ila kwenye ndoto zangu na utaga kwa na wewe, hata nikisema na ugua dawa na isigi wewe. Unaishi mawazoni mwangu, furaya mini wewe. Hata nikisema na ugua dawa na isini wewe. Nasio kwamba siwezi kupata mwingine kila moyo, nasio kwamba sipati kutakiwa mi amor. Sio kwamba siwezi kupata mwingine, sio kwamba sipati kutakiwa. Na wala sio soba, nazi koroma. Kinachopata ni upendo, upendo koroma. Misi na usoba ama koroma. Kinachopata ni upendo, upendo. Na nakupenda. I'm in love with you. I'm in love, I'm in love. I'm in love with you. I'm in love, I'm in love. I'm not for one mini. I'm in love with you. I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love, I'm in love. I'm in love with you. Picha love si tukitengana, na nilivyopenda hivi uhisi itapoa. Sipati picha ile siku ya kuona, na tusipotenda hivi udhani itapoa. Mapenzi matamu tupendane, wabaya mshindwe kushauri. Uwe wangu milele tufanane. Mi kwako ndo sina kwa wala siyo soba, nazi koroma. Kinachopata ni upendo.